usije ukani bwaga eti kesho kani pa masesi. Ah, hali yangu mia bajeti, usije ukani weka benchi, utanimaliza, utanimaliza. Oh, I wanna be your soldier, oh. Anything I'll do for you, so let me give my number, oh.